Atang Gajimatat, Galgala Salama Folakanga Sasaditi, as Washington DC Rakadar, Sagali America, Sagantafan, Oromoti. Tamultan hordoftota keenya televiziona akkasumas gama radioon kanneen nu hordoftan bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya sinaaga'u tamultan kamis sadaasa lama bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujibee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti Itoophiyaaf TPLF gidduutti walii galteen erga mallatteeffame waggaa tokko guutee jira. Ibe busatin wagga kana lakkoofsi namoota du'ani akkaan dabalusa ministeriin fayyaa beeksisee jira. Kanneen armaan olii gabaasa keenya qophii har'aa keessatti dhiyaatan keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jenna. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu kamisaarraa waliin anjaalanne gammadaati. Israa'el mooraa baqattootaa irratti haleellaa geessisteen namoota 195 caalaa ajjeefte jechuun Hamaas ibsee jira. Haleellaa mooraa baqataa Jabaliyaa irratti gaggeeffame yakka waraanaa ta'uu danda'a jechuudhaan komishinarri olaanaa mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa miidiyaa hawaasaa Tiwiitarii irratti barreessan. Israa'el loltuun ishee tokko roobii kaleessaa Gaazaa keessatti ajjeefamu dubbatteetti. Haleellaa kibxataa fi roobii darbe raawwatteen hoogganoota waraana Hamaas lama mooraa baqattootaa guddicha Gaazaa keessa jiru Jabaliyaa keessatti ajjeesuu ishee ibsite. Gama kaaniin yoo xiqqaate lammiileen biyya alaa 320 ta'an kanneen tarree jalqabaa maqaa namoota 500 irraa ta'an akkasumas lammiileen Gaazaa kurnootaan lakkaa'aman waliigaltee Israa'el masriif Hamaas gidduutti taasifameen roobii kaleessaa gara masriitti ce'anii jiru. Namoonni paaspoortii qaban kan Awustiraaliyaa, Oostiriyaa, Bulgaariyaa, Cheek Rippaabilik, Finlaand, Indoneeziyaa, Xaaliyaanii, Jaappaanii, Joordaan, Yuunaayitid Kingdamii fi Ameerikaa irraa ta'an kanneen baafaman keessa jiran. Qondaaltonni daangaa Gaazaa akka jedhanitti lammiileen biyya alaa hedduun akka ba'aniif bakki daangaa kun kamisa har'aas banaadha. Maddi dipiloomaasii tokko akka jedhetti namoonni paaspoortii biyya alaa qaban kanneen gara 7,500 ta'an gara 7,200 keessatti gadhiisuuf jiru.
Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan yeroo ji'a tokko hin guunne keessatti daawwannaa isaanii isa lammaffaa Israa'elitti geggeessaniif kamisa har'aa ka'uuf jiran jaalannee gammada.
Jimaata borii muummicha ministeeraa Benjamin Netanyahu dabalatee qondaaltota Israa'el waliin wal arguun tumsa qabaniif ibsanii miidhaa namoota nagaa Faalestiinotaa irra ga'u xiqqeessuun barbaachisaa ta'uu irra deebiin mirkaneessuuf karoorfachuu isaanii dubbi himaan Bilinkan ibsanii jiru. Bilinkan biyyoota Arabaa muraasa Israa'el waliin hariiroo idilee qaban keessa tokko kataate Joordaanitti ni goru. Roobii darbe Joordaan hanga Israa'el haleellaa Gaazaa irratti raawwattu xumurtutti jechuun Tel Aviv irraa ambaasaaddara ishee baafte Israa'el murtee Joordaan kanaan akka gaddite ibsiteetti. Gama kaaniin pirezidaant Joo Baayiden waraanni Israa'eliif Hamaas gidduu dhaabbatee gargaarsi namoomaa akka seenu jedhanii kan yaadan ta'uu ibsaniiru. Baayiden kanas kan jedhan deeggartoota kutaa Minnesootaa magaalaa Minneapolis keessatti walitti qabamanii fi haasaa dhageessisaa too jiranii mormii dhukaasa dhaabuu gaafatu tokkoon haasawaan isaanii addaan citee jira. Kamisa har'aa manni maree bakka bu'ootaa kan Yuunaayitid Isteets deeggarsa rippaabilikaanotaan wixinee labsii deeggarsaa doolaara biliyoona 14.3 Israa'eliif kennuuf raggaasisuu danda'a.
Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahammad raawwii waliigaltee mootummaa federaalaa kan Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti sadaasa lama bara 2022 mallattaa'e keessatti milkii guddaa galmaa'ee ittiin jedhanii jiran.
Durataan kun waggaa tokkoffaa waliigalteen kun itti mallatteeffame ilaalchisee ibsa baasaniin lamileen Itiyoophiyaa nagaa marii guutuu biyyaa fi araara simachuu isaaniif baga gammaddan jedhaniiru. Walarkaa fuudhinsa meeshaa waraanaa gurguddoof giddugaleessaa tajaajiloota bu'uuraa deebisuu manneen barnootaa fi sochii daldala naannoo Tigraayitti deebi'anii eegaluu bulchiisa naannoo kan yeroo hundeeffamuu fi gareen hojii haqa ce'umsaa akkasumas komishinni biyyoolessaa kan deebisanii dhaabuu fi walitti makuu gaggeeffamuu isaas maqaa dhahaniiru. Gamtaan Afrikaa bu'aa argame cimsuu fi waliigaltee tolfame hojiirra oolchuu keessatti dhimmoota hin xumuramne furuuf qophiidha jechuudhaan irra deebi'anii dubbataniiru. Gama biraan dubbii himaan ministirii haaja alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam gaazexessootaaf har'a Finfinnee keessatti akka ibsanitti waliigalteen tolfame waggaa tokko qofa keessatti guutummaatti hojiirra akka hin oolle jalqabumarraayyuu ifa ture jechuudhaan dubbachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sadaasa lama bara 2022 waliigaltee diinummaaf wal barbaaduu dhaabuu Itiyoophiyaa waggaa tokkoffaa kan Pirootooriyaa keessatti bara 2022 mallatteeffame yommuu yaadatamutti Dr. Warqinee Gabayyoo barreessaa olaanaan IGAD qaamolee mallatteessan waliigaltee seena qabeessa kanaaf kutannoo hin sochoone qabaniif galateeffataniiru. Erga waliigalteen kun Itiyoophiyaan durfame as fayyina hedduu fooyya'ina hedduu argannee jirra jedhanii qaamoleen araara kana keessatti hirmaatan tarkaanfii barbaachisaa nageenyatti geessuuf walitti bu'iinsa furuu ennaa fudhatan arginee jirra jedhan Dr. Gabayyoon fooyya'ina hanga ammaatti argame beekamtii kan kennan yoo ta'u waliigalteen kun guutummaatti hojiirra akka oolu hubachiisanii qaamoleen waliigaltee kana mallatteessan raawwatiinsa isaaf murannoo akka qabaatan gaafataniiru. IGAD hojii nagaa buusuu Itiyoophiyaan tattaaffii isheen gootuufis deeggarsa akka kennu waadaa galuusaa irra deebi'uudhaan kan mirkaneessan yoo ta'u hawaasni addunyaa waliigaltee kana hojiirra oolchuuf deeggarsa taasisaa jiru akka itti fufu dhaamsa dabarsaniiru. Gara oduutti aanutti ennaa ce'en immoo bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti jiraattonni godina Gojjam Lixaa magaalota Funoota Salaam Meraawii Mahniif magaalaa biroo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa sakatta'insa meeshaa waraanaa manaa manaa itti fufanii jiru. Namoota nagaa yookaan siiviilota seeraan ala hidhuu akkasumas dararaniiru jechuudhaan himatan ammas Jaalannee Gammadaa dabalata qabdi.
Jiraattonni akka jedhanitti raayyaan ittisaa manaa gara manaatti seenuudhaan dargaggoota nagaa qabanii gara konkolaataa isaaniitti harkisu. Dargaggoonni qabaman kunneenis erga hidhamanii kaasee hanga ammaatti akka mul'anne dubbataniiru. Muddamsi dabalaa dhufuu isaatiin namoonni qe'ee isaanii irraa baqatanii gara baadiyyaatti akka galan dirqisiisaa jira jechuun jiraattonni kun ibsaniiru. Dubbiimaan mootummaa federaala Itiyoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu labsii yeroo muddamaa labsame hordofuudhaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti shakkamtoonni 3,000 ol to'annaa jala ooluu himaniiru. Dubbiimaan kun gaazexeessotaaf har'a Finfinnee keessatti ibsa kennaniin garuu shakkamtoonni irra caalaan isaanii gadhiifamaniiru jedhan. Gama biraan gabaasa dhiyeenya kana komishinni mirga namummaa Itiyoophiyaa baase loogii irraa walaba kan hin taaneef odeeffannoo bu'uuraa kan hin qabne irratti hundeeffamedha jechuun fudhatama dhabsiisan. Komishinni mirga namummaa Itiyoophiyaa ibsa jalqaba 7 kanaa baaseen dhiittaa mirga namummaa kan seeraan ala ajjeesuu fi hidhuu dabalate akkasumas buqqa'insa lammiilee nagaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dhaqqabe hedduu mul'isee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti.
Biyyoota addunyaarraa walakkaa ta'an sadarkaa diimokiraasii keessa jiran gadi bu'aa akka jiru dhaabbanni gargaarsa diimokiraasiif filannoo kan addunyaa kamisaarraa ibsee jira.
Akkasumas biyyoonni duudhaa demokiraasii seenaa dheeraa qaban tokko tokko kana keessa jiru jedheera. Dhaabbanni teessoo isaa Stockholm keessatti godhate kun akka jedhutti biyyoonni qorannoo kanarratti hirmaatan 173 keessaa 85 waggoota 5 darban keessatti yoo xiqqaate agarsiiftuu ijoo kan raawwii demokiraasii keessaa tokkorratti hir'ina qaban. Biyyoonni demokiraasiin hundeeffaman hedduun duubatti deebi'aa akka jiran kunis Ameerikaa keessatti walqixxummaan garee hawaasummaa gadi bu'uu, Oostiriyaa keessatti bilisummaan pireesii gadi bu'uu akkasumas Yuunaayitid Kingdom keessatti haqa argachuu irraa eegalee akka ta'e dabalee ibseera. biyotin foye insajala kufati demokrasi kaban baye argun kenya kun wagaja afad ajachuran itigafa taman sagantaka na Michael Roni dhabbata odu ajansu France Presse fimaniru barresi tota gawasa The Global State of Democracy 2023 jedu kana kisa toko kataan namnikun ademsi wagoti jahasun erga dhabbatichi barakul asagal torbata mishan odefano litik abu ega le as kufati demokrasi yerod era arg kambakka bu utau ibsaniru Afrika ke satigaru fonkolcha motumma ittifufinsa rawatamen fakkenya ta era jedaniru.
Waligalteen nageenya Afrika kibba Pretoria ti motumma Ethiopia faddabilisumma ummata Tigray TPLF giddu terga mallatte fame harri waggato kufasati waligalteen nagaakana jaar summan kadur se gamtaan Afrika ibsahar abaseen lammileen Ethiopia nageenya aftumsu jaje bulchinsif tajajala won Tigray ke satte bakkat debiun milki guddaa jedejra gamabran dabanni mirgana mafal human rights watch tokuman motum motaf hawasni addunya warana kanan kane kiratra watamef Ethiopia murti haqa akakennitu ibana karate tasifamu gafatejra galmo dawit dabalata qaba
lulaganna lamafka ba Ethiopia tumnot addabli sabasa ummata Tigray TPLF fi motumma Ethiopia gidduti kanabe waligaltin Pretoria harawagata kafarre jira waligalti chafra ko Afrika Afrikano tanji chakan dursetum sature gamtana Afrika lululubbu na mota hiddugala fate qabeñi barbade se kana kara waligalte na gan golbamu jejejira durutan gamta Afrika musafaqi arreb sawagato ko fa waligalte Pretoria ilalchisun lemileni Ethiopia naga arara fi ila filamef bakkenu isani fi bagagammadan jedani jiran kana ko fa lemiti musafaqi akata waligalte kanan rawi waligalte chakam makale fi finfinet tordofan akasumas kamole jar summa TPLF fi motumma Ethiopia rar sofojetan dursagaricha ergama adda olisegon basanjo president Kenya Uhuru Kenyatta fi biyotan akasumas jar male tum sakana abdegeran warrena kai gadi fi kanille galate fatani jiru gamtan Afrika ibsa sarani waligalte kana duba sirni mesha yedanno gurgudda walirka fuchu motumma Ethiopia tifi umnota TPLF jidduti gefamun tijajila wana wasa manember nota banki fi kanda balatelle Tigray ke satijil kabamun wanna magammichi sulle jichanere garentum saqa fi tutni ergama ka wulitrufenya walurattojetulle hundaunsa ofkan insagarillemen naga fi tasgabbi Ethiopia ke satibusuf kaman ibsa jede tijira musafaqina masi waligalteen kun akasarirka ittaanu tichewdaafi gamtaana Afrika ammasni deggara jirani awasni addunya si tumsakana walin akkayiriru gaafatani jiran wajirri haja lakan motumma United States le waggato koffa kan ilalchi Sudani harreb sabaseti jira Anthony Blinken barresan wajira haja lakan motumma United States waligalteen kun sagaledu kaasa kan naabefi lululubuna mota heddugala fate qabeenyes ballesse kan gole bejechanibsan Blinken guyarra kan United States warrello lakan lubbu daban darbes mo kan qisan irra buqqani jiranni yadatti yergejedenin boda waligalteen agenya kanalle American akadegertu ifsasanitin erani jira Anthony Blinken nageñi Tigray tibwe bulchin siyero Tigray tundaw tejajile wana wasuma addada wjian sofi gama aqargachutinisi dandina kekamun wangari dajedani garo ammas anqino nekejiran ifsenijiru Blinken umnuni TPLF fidanno gurguddar kaqaban hikkatanus ammasumnotni Eritrea garu Tigray kesejiru kanafi sangutum magututti bawqaban jedanijiru Ethiopia fi Eritrea nisi qocollo rafusatu akkaqaban birmaduma biyo tawlajiranille hakabajinjichunis fatani jiru amma sirakkon naga olla Tigray nanno amara kesejiru yaddessa da kan jidan Blinken United States lola kana warrimidame haka akka argatani fi waldubbin uga fi amanamtum maratati yefate akkata duraduba wali galte kanan hojirra woluda fi United States ammas niga fatti jechun dubatani jiru dumaratti si amma sirakkon naga warumya kesejiru le kana yiran Blinken rakko wanna anno warumya kesettille mulata mara fi kara waldubbin akkafura mulle jidani ammas motumman United States badadina tokkumma fi genye Ethiopia TV motumma Ethiopia gulani ujjeta ajirani jiru جرمان مرغوتا نمو ما فلمو هيمن رايس واتش أمس وريلو لهم نوتا تي بي ال اف في موتو ما يتو بيا قدو تيغا جيفا من سربا من مرغوتا نمو ما فسات لامي هكا كارغتو في جرمان موتو موتا في حواسنا الدنيا أكري باقي سولي غافة جرا تجاجل لو دو فرنسا اف بي لولا كامولي كاناني نمو نميلونا ولا كاولدو كامولي لامينو سي سربا من مرغا نمو مارا واتشو غباس جرا اف بي جرمان هيمن رايس واتش وابي فتشودان أمس وليغلتين اغا بريتوريا بودن لي هم نون ايرترا دي غرسن مو akkadan ka ajran ajjecha fi yakagudeddi dabalate kan isra wacha jiru lejede tijra malisalem dubbi ma ministere haja lamotu ma etiopia raif salateni wali galten kun nagenye busuru darbe gama diplomasi dinegde fi kanin etiopia da boar gam sisira jede jira gabas gal america galmo dait adamara
galmo na masr imakan ratto de fanno dabalatanu kenuf dandi bilbilara jira atamolte galmo guya ayana kanati buan arara kanara argame medialen jarmialen biyekesa maljecha jira
tole akamolte tuju ega waligalte pretoria wagato kufara wajju walqabate jira tonisi angawni motu mafi da blen jarmialen dunya gargara dubata tijiruti asirratti kan ka ajuru kesuma enidusa waligalten kun nagenya fidusati sarakatu kufarati kan nika tijiru malesalem akuma sila gabase kenya retti enretti dubiman haja ala motu ma etiopia dusta motu ma etiopia ni waligalte kan ala kan algate nagenya ittian sudan mo sarakadu ma dunya tiyu gama diplomasi tiyi tudfenya biyoletini ese itokka ilalchi tokka rjuru erga wali galten kumallete fami boda dabalera yokani mo foyera wanjuru kase sedafaratimo angawni si ogeyindi nagdes jiratoni yero dubatani gamadi nagdeti rakoke sakan tutte biyetin kun nagenyi kun yokani mo wali galten kul mallete usatini ti nagden biyetti silletno bukonnar gatero yokani mo foyeu dandera wanjuru dakaso tujuwe
tigrain dabalate bakka wan waranni kun kesatti geggesame kes ummat jiraat finfinnes ha ta'u ararri kun bu'ansa attamittin ilala jiru
tol gama bu'ara rakana wajjul qabate kesuma yu nanno tigrain nanno marati bakka wangara gara namo nijiran yokan mujirat nijirani ijala malalu tokko ijegari dalalu kan mo hanqina sati kas fakkenya gama tigrain ra yo furanne gama gari sati yo furannu jiratonni dukasi dabachu sagalenti yara bombi dukasanu ra dabachu wangari dejedu lamma farat mo tajajilli hawasa hedun kanina ka banki barnota kesuma mura kun ko chati manneya la kotigray kesturu antre fi sun idotti de bujel kabunsa ya de gari de yokan moji gari to bua gari de jedu tadafaret mo jetonni motumalle hoji tide yani min dan kafala mujel kabunsa ya de gari de jereni kasu gama tigray fi raichut kesma mo asketi gamana na marati fi biotan kan nanu le kan tiga fa gafannu lolli kunna bacun wal fudu insidan ga fitu tikko aragal fatunsa wala min tagutu dan tawda batu si nagenya mate danga tigray nanno mara jiru tibun saati fi tajajilli jal qabun sa gari da jiru gama ma nanno mara worri jiru kana male simmo sadirka ta dafat kan san ka sani ega biye kana ke satti sena biye kana yulalte lolli ba yetu mudata ture garu lolla mudati kana fi arara yokani mo waldu bi akaflan notti fudachun wangari da ya da jiru da kan jiratto ni ka san tuju
wani hinguta min hafe jedame akkan qinaatti dubbatano maaltu jira
wan tek akkan qinaatti kaw ammas gamala manin de adaba sani laalun barbaachisaada fakkenya gamat tigraayitin yo furande waligalte kan ratti ka waligalame gargaarsina mo magaan garanannu tigraayit akkaseeru wan tijedo yereme jira jira tonni garu ammasi anqina gargaarsara kan kay da rakko jabake sijirra wanjiru kasu ni gara biran mo buqatonni ammas qeet inde gine jedu wanjiru kasu gama tigrayra kesattu gejar mayam motum motatti dabanni gargasana mo mawochani tigray kesatti ammas imanne timber nota dibbaf jaatani buqatotan qabamane kejiran baratonni kuma dibbato kofi kuma jaatani sadi oltane le barnota ala jiru dalges mojiratonni kan sankasani ammasi umnotni ala kesuma online trati kan sankomatani bakke won tigray to kutokko qabatani jiru kanafi humni rayet sabiya bulchensi ero kan tigray ne hunda yirulle nanocho gutuma gututti to aten jiru wanjiru da hakkan kinatti kan ekabu achas yete munanno Ethiopia biye biratifi nanno Ethiopia biratifi nanno amararati wanti ko gaman kanatini waligal tin kuni ifto mena gankabu wanjiru da kasu gamananno amara kanarra kankai amalle rakkon nanno amara kesujiru waligal te kanarra kankai waligal tin kun ifto mena abu sarra kankai nanno namara lula amajiru yokanimbo kisasa mamma kesujiru kesene wanjiru karisan kasan tujibu
ibsa keefi heddu galatoomi galmo hordoftoota keenya ammo gara qophii torbani qophii fayyaat ceena Ethiopia keessatti lakkoofsi namoota dhibee busaan barana du'anii dhibbarra harka 27 dabalee jechuudhaan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee dubbataniiru. Dr. Liyaan kana ka dubbatan yeroo haasaa baniinsa yaa'ii fayyaa 25ffaa sadarkaa guutuu biyyaatti geggeeffame irratti ture. Akkasaan jedhanitti yeroo ammaa akka biyyaatti namoonni miliyoona 3.3 ol dhibee busaan qabamaniiru. Gama biraatiin tokkummaa mootummootaatti jaarmayaan qindeessa gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa OCHAN gabaasa jalqaba torban kanaa baaseen godina Wallaggaa Lixaatti namoonni 100,120 dhibee kanaan qabamanii hanqinni dhiheessii qorichaallee mudateera jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasi guutuun kuno.
Itoophiyaa keessatti tatamsa inni dhibee busaa waggoota lamaan as dachaadhaan dabaleeraa jedha odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame kan ibsu. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee yaa'ii 25ffaa fayyaa akka guutuu biyyattiitti gaggeeffamaa jiru irratti ennaa ibsan baay'inni namoota dhibee busaatiin du'aa jiranii 27 dabaleera.
Wabaan batamalakkata ka 2009 jemiro yeqannasa kanabarabbat huneetaa ba 2012 ዓ.ም yoobaa hamam kaffi bloo ba 2013 demoo maxananyaa መቀነሳ ሳይቶ የነበረ ቢሆንም በ2014ና 15 ከፍተኛ መጨመር አሳይቷል።
ዱኩበቡ ሳይላንቲሱን ጋባስ ንጅሩ በረኩመለማፍ ሰገሊራ ኤገሌ ሃለቲር ሳቱሬ ጅራ በረኩመለማፍ ኩደለማ ፈጨይኒ ሳደበሌ በረኩመለማፍ ኩደሰዲትሞ ሃንጋቶኮ ካንጥሴቱሬ ዮተው በረኩመለማፍ ኩዳፍሪ ሃንጋ ኩመለማፍ ኩደሸኒት ሰደርካ ኦላናዳን ደበሌ ጅራ bara bajataa 2014 namoonni dhibee busaan qabaman akka biyyaatti miliyoona 1.6 yoo ta'an bara 2015 lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii dachaa ol dabalee miliyoona 3.3 ga'eera. Kun ragaa qulqullaa'aa jirudha. Ammatti lakkoofsi namoota du'anis kan bara 2014 irraa 27 dabaleera.
Dr. Liyaan sababa dhibeen kun itti dabale yeroo ibsan.
ለነዚህ መጨመር እንግዲህ የአየር ንብረት ለውጥ የከዚህ በፊት ከተለመዱ በሽታ አስተላላፊ ትንኞች በተጨማሪ አዲስ አይነት ትንኝ በአገራችን ውስጥ መስፋፋት እና
ሰበባለን እበን ኩን ሃላ አከናን አከደበሉ ታሲሰን ጅጅረ መቅሌዛ ቦኬምቡሳ ጎስዲሃራን ቢየቲኬ ሰተርገሙ ቦኬምቡሳ ኩን የሮ ዳይሮት ቢፈጅጅረቹ ሰበባረ ኮነገኛቲን ሰደርካበር ባደሜፊ ኢትሳፊ ሆጂ ተጃጅለወል አንሳ አከበር ባደሜት ከነሙ ሀፉን አከሱመስሞ ሀዋስኒ በከተኮተኮት ዲቤ ከነይት ሱፊ ዋንታሲፈማኒረት ሃላን ሆጀቹ ኢሱቱ ረኮሌቡ ኡራ ዲቤንኩን አከሐማቱ ታሲሴ ዳጀደሜ ኢላላማ
ናኖ ኦሮሚያትሞ ዲቤንኩን ደረን ሐማቴ ባቲ አመጅራ ቀበ ሀገ ፉልባናቲ ነሞኒ 1700 1700 ዲበሸኒ ኦል ፑሳ ቀማኒሩ ነሞኒ 1980 አንሉቡን ደርቤራ ጀላ ጋባስኒ ጃርሚያ ሞቱ ሞታቲ ቢሮ ገርጋርስ ነሞማ ዩኤንኦ ቻራበ ከኒፕሱም ጋባስኒ አበተከና አከኤሬቲ ዲቤን ቡሳ ዲቤ ሐማታ ተኤር ወለገልጣት ጀቹዳን ሰባ ሃንቅኒ ቆልቻ ጅሩፍ ወላንስ ጋሃንከ ነማ ሂንጅሩም በኬወን ወልወራንስ ጅረን ተሞን ዳብሌ ፈያን ሄዱ መንጫኒ ዋንጅረኒፍ ዳብሌን ኩነንስ ተጃጅላን አለታአኒ ጅሩ ጀቹን ኢፕሴ ጅራም ዲቤን ቡሳ ኦሮሚያ ሊጣከ ሰት ደረን ከነማቴ ጅረን እቲ አናን ቢሮ ፈያ ኦሮሚያ ዶክተር ጉሻ በላኮ
ሙሳ ወልቀበቴ ጉድመቶ ወለጋ አፍራን ከሰት ራኮን ጉዳን አከጅኮን ሃንቅና ቆርቻቲ ወልቀበቴ ጅሩ አዳንጭጭቱ ገረገራ የደርቤ ደርቤ ከሙለቱ ተውሳቲ ኢሰሰናራቲሞ ወጀተማጅራ ባኬወን ተኮተኮት ሳባ ዲሲ ቆርቻቲ ደርቤ ደርቤ ራኮን ኡማም ናሞኒ ዱአን ጅሩ ፈከናፍ ወለጋ ሊጻዮፍዳን ለቀለም ወለጋ ይፍዳን ኬዞተን ውጤ ናኑ ከሰት ቀም ካሳባ ቡሳቲ ati walqabate argaman keessa nanno percentage atama godini kullama contribute goda akkanano techa nanno sanatti bayata yechu duatin ille nanno mari lamanitti bayata harkanti fudatama jiru dsc qorichati walqabate qoricha hadufe immediately qindomin jiru qamule nagenya wolin taudan ogessa dar kan jiru wojin taudan ogessa fayya wolin taudan qamule de gerto ta keessu matu waldale wolin taudan partneroten woli wojeta wojin qoricho argaman habi hundattu bake wadi dsc qoricha naqamte ratti inqamna wante dugala isa wojin taudan immediately qoricho dufan gaha kan jira tausa isa sanammo fana bune bufata fayyate daqabiramo ana gahe jiramo gudin daqabiramo kan jiru task forcing guddan nakanano tijarame hoji idile guya guya tae erato jeta kan jiru fi weirarri kun kana boda rakko fayya hawasa into atamisa e itifu kan jiru inqam
kesuma lamilen ana rafagota ani fi bakkewan ablen fayya mancaanitti tajajla wallansa akamin argacha jiru jechun kan gafataman dr gushan enna devsan
raga qamnun ana to kokesa fakkenna dablen fayya jiru hundi barbada ira kan jiru inqam dablen fayya barbada ani jiru bufatale qamnu kesa bayyen sani kan yero sana midan irrege bayyen sani restore goner hospitalo ta bayyen safakenna nanno hawa galani wolqabate kan jiru nanno qaqeti wolqabate kan jiru qelem kesa yechu kan amma kasa jiru walaga litta kesa ledu ne amma fakkena hospitala begifa gutuma gutu jot hedduda yero lola sana hoji kesa bayyen kan tur dablen kunin yero amma hoji tide banira hata umale qorichota amma asadar ka barbadam ummata diyanne kenno wolqabate challenge akasi kunin sadar ka ke lafayat ke lam fayya barbada ya kuma si kaso jiru injira wanta e namni dirqame fagenya baaye dime yalam dirqama jira kanaf kanin restore gochu walqabate dable kanin garta jajilati debisu walqabate attentioni guddatti kenile ratu jecha kan jiru taus
dibem busa kun gaga amni enni gesisu daran akahinam mannef hojin sadarka biyat jalqame jira jiran dr liya taddese minister fayya etiopia
ichitun lemakalakal lemakqotatar bahagara aqaf garaja arbirbna kitil yeterrega sihon bezdi bejet amet ke 17 million nibelay agober ለወረዳዎች የተሰራጨ ሲሆን 1.2 ሚሊዮን ቤቶችን በጸረ ወባ ኬሚካል መርጨትም ተችሏል።
ሳምሰኢና ኡኩባካና ቶአቹፍ አከሱማ ሶርዶፊጎቹፍ አከቢያት ቢፈቅንዳይን እረት ከነጀ ተማጅሩ ይወተው በረበጀታ ተነከሰ አጎበር ሚሊዮን 14 ኦል አኖሌ ፍራፍሰ ሜጅራ ማነን ሚሊዮን ተኮፍቱ ቃለ መታን ኬሚካል ፈረቦ ኬቡሳዮ ካምቢኒ እት ቢፈሜራ dabalataan aanolee 565 kan bulchiisa naannoo torba keessatti argaman keessattis tatamsa'ina dhibee busaa ittisuuf hojiin jalqabameera.
Biiroon fayyaa Oromiyaa dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uudhaan weerara kana to'achuudhaaf hojjechaa jira kan jiran itti aanaan biirichaa Dr. Gushaan dhaabbileen miti mootummaa waldaaleen garaagaraa fi dhaabbileen mootummaa deeggarsa barbaachisu taasisuudhaan lubbuu lammiilee baraaruuf tumsuu qabu jechuun waamsa taasisaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenyaa qophiilee keenyaa wixataa kaasee hamma jimaataatti jiru kama marsariitii keenyaa akkasumas feesbuukii keenyaatiin hordofuu in dagatina. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voa afaan oromoo yoo jettan nu ga'a. Twiitariif Instagram irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa Nammoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu, gama video gulalun latera amante akasumas media hawasumma kakendese akasumas kanisinke sumese an tujbe horati qopiboritin woltdebina nagatbula